wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka. Kadib shirweynayaashii labada xisbi ee maraykanka waxaa hadda si toosa loo galay ololayaashii rasmiga ahaa ee labada dhinac, iyadoo mid walba uu ka kala ceebihiisa soo bandhigayo. Waxaa iyagana la filayaa in labada dhinaceedooda isaga hor yimaadaan bishan iyo bilaha soo socda. Waa kan Faisal Dari oo arrimaha maraykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Minnesota oo ka hadlaya halka ay ololayaashu hadda marayaan.
Run ahaantii haatan waxaa cad in ay labada murashaxba xisbigooda uu soo caleema saaray oo shirarkii guud ee xisbiga jamhuuriga iyo shirkii guud ee xisbiga dimuqraadiga labadaba soo dhammaadeen. Badanaa doodaha dhex mara labada murashax ee labada xisbi ka kala socda waa la sii dejiyaa, waqti hore ayaana lagu sii dhawaaqaa. Laakiin xoogay waxaad moodaa inuu khalkhal ku yimi jadwalkii markii hore la dejiyey oo ahaa isagu mid u dhexeeyey madaxweynihii haatan xilka kaha, madaxweynaha haatan talada haya oo isagu aan hadda murashax ahayn Joe Biden, iyo madaxweynihii hore dalka Maraykanka Donald Trump. Maadaama isbeddel ku yimi taas lafteeda ayaa waxay haatan tuhun gelisay inta sharee dambe la qaban doono. Badanaa 2-3 ayaad moodaa in inta badan la qabto oo doodo xagga madaxweynaha laba dhexmara iyo hal dood oo madaxweyne ku-xigeenka dhexmara. Marka intan dooda madaxweyne ku-xigeenka ee labada madaxweyne ku-xigeen murashaxiinta u ah iyada waxaa la qorsheeyey inay dhici doonto 1 October oo taa waa lagu heshiis. Laakiin doodan madaxweynaha murashaxiinta madaxweynaha xilka madaxweynaha ee Kamala Harris iyo Donald Trump 19 September ayaa aad hadda xoogga loo saarayaa. Mar dhaweyd waxaa jirtay uu madaxweynaha hore ee Donald Trump uu soo saaray isagu 3 kale oo uu yiri mid waa in 4 September la qabtaa, midna 15 la qabtaa. Xisbiga dhinaca dimuqraadigu waxaad mudaarintaa inay ka biyadiidan yihiin oo ay rabaan in lagu adkaysatan September 10th iyo mid kale October dhacaysa. Marka waxaad moodaa isku soo duubo doodu qaabkay u dhacayso, waxaad moodaa labaduba inay qolo waliba rabto in aan la badin, waayo haddaad dib u xasuusato waxyaabihii kalifay madaxweynaha haatan talada haya Joe Biden uu xilka ka hadho, doodii ugu horreysay iyo isaga Trump dhexmara ayaa Maraykanku u arkayay inuu isqaabka u jawaabaya aysan ahayn qaab qof madaxweyne noqon karaa uu u jawaabo. Taasi marka waxay keentay inuu xilkii ka haro. Marka qof labada murashaxba waxaad moodaa inay aada uga taxadarayaan inta doodood ee la rabo in la qabto.
Waan gartay. Sidoo kale shuruudaha lagu xidhayay nooca dooda, microfoonka ma furnaanayaa oo isu jajawaabayaan, mise wuu xinaanaya mid walba marka loo furo keliyu hadlayaa, bal arinta wax haddii ka gaadhin heshiisa?
Waxaa jira isfahan ka yimi dhowr sano ka hor markii tartanku dhacay 4 ka hor oo ahayd qof waliba inuu qofka kale u jawaabo, dadkii waxba maqli waayaan. Taasaa waxay keentay in lagu heshiiyo in qofka hadlaya mar walba mic loo furo oo qofkaas oo kaliya microphone-ka uu ku hadli karo, ka kalena laga baqtiyo marka hadduu hadlo xataa aan cid maqlayn. Marka waxaad moodaa in waxyaabo badan oo noocaas oo kale la rabo in lagu xayiro in aan mid markuu hadlayo midka kale ka dul hadlin. Baqdin badan baa jirta oo sida qaar ay meelaha ku qorayaan ah in madaxweynaha murashaxa madaxweynenimada ee xisbiga dimuqraadiga Kamala Harris markii hadlayso kale in uu Trump ama kasoo dhexgalo ama iyadu ay ka dhexgasho doodii ay noqoto in dood aan waxba laga saxdin.
Waan gartay. Labada madaxweyne ku-xigeen iyagana soo jeegtay way ballansan yihiin October bilowgeeda. Ma jiraan qodobo gaara oo ay ka wada hadlayaan labadoodu marka loo barbardhigo labada madaxweyne u taagan?
Runtii waxyaabo badan oo hore loo sii iclaamiyey ayaa jira, laakiin sidaad aragtay badanaa su-aalaha ugu badan ee dooda adag dhaliya waa su-aalo ka dhasha xilliga doodu socoto. Waa laga yaabaa in go-aan lagu gaaro in xoogga la saaro arrimaha dhaqaalaha oo kale ama arrimaha laanta socdaalka iyo dadka soo galootiga ama in la saaro xoogga arrimaha ay kamid tahay in abortionku inay dumarku iska soo tuuri karaan xilliga ay rabaan ay ilmaha iska soo ridi karaan. Marka laakiin badanaa doodaha xiisaha u yaala waxa weeye doodaha ka dhasha ama su-aalaha ka dhasha doodahaas.
Waan gartay. Isla qodobka haddaynu ka hadalno, waxaad moodaa in dimuqraadigu aad culayska u saaray arintaas oo uu ku celcelinayo markastoo ay tagaan goobaha dadweynuhu isugu soo baxaan iyo markay wareysiyada bixinayaan, balse war gudada naga siisid labada xisbi meelaha ay ka kala taagan yihiin arintaas.
Arintan ah in dumarku ilmaha iska soo ridi karaan ama abortion in labada xisbi in weligoodba meel adag bay ka kala taagnaayeen oo xisbina wuxuu ku doodayay in aad loo khafiifiyo loona ogolaado dumarku mar alla markay rabaan inay iska soo tuuri karaan ilmaha oo ay gobollada dimuqraadigu haystaan qaarkood ay gaadheen in xataa ilaa 8 bilood ilmo jira ama 6 bilood ama 7 bilood caloosha ku jira oo ilmo nool in lasoo ridi karo markii loo baahdo. Xisbiga jamhuurigu isagu mar walba arrintaa aad buu uga soo horjeeday oo ah in taageerayaasha xisbiga jamhuuriga oo u badan dad ka yimi in kaniisada ama ay xagga diinta ayaa oo khaasatan dadka aadka ugu badan dalka Maraykanka evangelicaliska la yidhaahdo iyo qaybo ka mid a in qaybahan catholic la yidhaahdo ayaa iyagu aada u diidan in arrintan ilmuhu markii rabo in lasoo rido ay noqoto sharci dalka Maraykanka jira. In waxaad moodaa marka xisbiga dimuqraadigu inuu rabo arrintaa inuu diiradda saaro dumarka Maraykankana ku kiciyo haddii uu madaxweynaha Trump dalkan qabsado, arrintani inay noqon doonto arrin in lasii adkeeyo dumarkana lagu adkeeyo inay markay alla markay rabaan iska soo ridi karaan ilmaha. In waxaad moodaa xisbiga jamhuurigu inuu arrintii uu aadka ugu adadkaa kasoo yaro dabcay, laakiin taasi macnaheedu maaha inuu weli ogol yahay in dumarku markay rabaan iska soo ridi karaan. In macnaha waxaad moodaa in xisbigan hadda murashixiinta xisbiga jamhuurigu ay soo saarayaan in shuruudo ku xidhan oo ah in shuruudahaas haddii sida caafimaadka oo kale haddii hooyadu caafimaadkeeda wax noqoto haddii hooyada la qufsado oo kale waxyaabo badan oo noocaas ka mid a in ay ogol yihiin in laga reebo iyo in xilliga laga doodo la ogolaan karo in ilmaha lasoo ridayeen kara oo isagu ma noqon doonaa xilligyada ugu dambeeya mise waxaa la ogolaan karaa oo keliya markuu cusub yahay. Marka waxaad moodaa inay soo yaro khafiifinayaan xisbiga jamhuurigu laakiin ay weli ku adadag yihiin in aanay noqon wax ilmaha markii la doono lasoo ridi karo.
Waan gartay ugu dambeyntii markaad eegtay labada xisbi iyo labada tartame ee hadda ugu ammeenana xilka madaxtinimada u taagan, xaggee bay kala marayaan marka laga hadlayo ra'yi ururinta iyo lacagaha ay ka heleen taageerayaashooda?
Runtii ra'yi ururinta dalkan Maraykanka badanaa aad baa looga fiirsadaa marka weli lagu jiro bishii 8-aad iyo 9-aad. Ra'yi ururinta oo aada xoogga loo saara waa kan lasoo ururiyo bisha 10-aadii. Ra'yi ururintii hore aynu ogeyn waxaa markii hore ku horreeyey madaxweynihii hore ee Donald Trump markii ay Biden uu tartanka ku jiray, laakiin intii ay timi Kamala Harris kor buu usoo kacay ra'yi ururinta la ururiyey bilihii usbuucyadii u dambeeyey oo meelo badan oo gobollada aadka laysugu haysto waxaad moodaa inay ama ay ku horeyso ama ay aada isugu dhow yihiin. Laakiin taa macnaheedu maaha in la odhan karo Kamala Harris baa aada ugu horreeya xagga ra'yi ururinta, waayo nambarada la kala horreeya aad bay isugu dhow yihiin. Gobollada qaarna waxaabad moodaa inay siman yihiin. Sidaad ogtahayna gobollada lagu tartamaabo waa 10-12 qaar waxay leeyihin waxaa lagu tartamayaaba 7 gobol. Marka gobollada ugu badan ee Maraykanka tartan ku dhaca waa 12, inta badan ee kale 39-40 gobol waa la kala ogyahay cidda sii helaysa ama aad baaba loogu kala horreeya. Marka gobollada tartanka adag ka dhacay waxaa kor usoo kacday Kamala Harris ra'yi ururintii oo aad moodaa inay meelo qaar ka mid a ay kaga horeyso madaxweynihii hore ee Donald Trump. Laakiin sidaan sheegay weli waa waqtigii saxda ahaa ee la ogaan karay ra'yi ururintaasi ma jirto. Haddii aan usoo noqono xagga lacagta ama lacagaha ay ururiyeen oo loogu talagalay in lagu bixiyo qarashaadka tartankan doorashooyinka, waxa aada ugu horeysa murashaxa madaxweynaha xisbiga dimuqraadiga ee Kamala Harris, waxaan ognahay intii ay magaceeda lagu dhawaaqay inay heshay lacag ka badan 500 milyan oo dollar Mareykanka ah, halka madaxweynaha Trump oo isagu aan ognahay 268 meelaha ay ahayd. Waxaan ognahay intii uu socday shirweynihii xisbiga dimuqraadiga oo keliya in loogu deeqay lacag 82 milyan Kamala Harris loogu deeqay, taasoo kor usii qaaday lacagaha ay soo ururisay. Waxaa kaloo iyadana aad moodaa inuu taageero ay ka heshay madaxweyne ku-xigeenka oo Tim Walz oo gobolka Minnesota laga soo doortay madaxweyne ku-xigeen markay u magacowday, taa lafteedu inay dhiirigelisay dad badan inay lacag bixiyaan. Laakiin isku soo duuboo lacagaha ay gacanta ku hayaan haatan in inkastoo ay ku horeeyso in madaxweynaha in hore ee Donald Trump laftiisu in lacag badan buu haatan gacanta ku haya marka waa laga horeeyaa lacagta laakiin labaduba lacag ku filan way haystaan haatan lacagta ay gacanta haatan ku hayaan
degistiyal waxaan taasi noogu dhamaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka intaanu barnaamijkan oo kala markala ku kulmi doono waxaan dhamaantiin idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo